touch your mouth. I don't know. I don't know about your mouth. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know about your mouth. Come on. obodo niile anụ m ya nyelụ maka n'ụwa ka anyị mara ihe anyị ga-eme n'uche. Ee, iwe na-ewe m ewu, ayi ayi.